Number 8.
Hella Records.
Number 8, yo.
My entire life nimegrow number 8 kumekuwa na issues mob Jonas lakini zikane kushi nyumba ya matope inspired na my talent ya kuspeak for my people sazile wako silent wazazi daily wanaomba shida zikishe masiku zikisonga maskini wanakosalisha maisha chini imekuwa klishe serikali ya danipeana lakini misikitishe wadaiza kwangu but kwako nisipishe nishazo ya tabu mbona pesa zako zinitishe fist in the air kawa tete haki sija kuja kuchochia mini mwana harakati. Kila siku I pray for a better day. Finger crosses the shida zitakuja go away. Every day I pray for a better day. Finger crosses the shida zitakuja go away.
Don't I pray for a better day? Every day ila ukenipate better day. Every day don't I pray for a better day? Every day ila ukenipate better day. Every day,
okay. Squeeze him tani utagundwa ati jobs ni less. No wonder my youth mtani wako so jobless. Alafu utasikia wakidai opportunities ni countless. Na opportunities zenyewe kizi count pia ni less. Hawezi leta change, a politician kutu balance. Uwezi wa challenge, pia makarao kutu haras. Saa moja usiku na mafande wanadai kuona kipande. Sabuni hakuna full, bado tunatumianga kipande. Church imekuwa market, mapastas ni kila Sunday. Hata my students home, wanabakuwa maofa. Na my students wengine wako home na wanafeel kama orphan. Tunafanya kazi bila kutegemea mshahara. Mboyo nadai kuna swag na bado mtani wameparara. Mtani hakuna cha peace, makabila zinapigana. Hakuna cha one love, familia zinakosana. Tumekuwa kama gari, daily tunagongana.
Kila siku I pray for a better day. Finger crosses, shida zitakuja go away. Every day I pray for a better day. Finger crosses, shida zitakuja go away.
Don't I pray for a better day? Every day nipate better day. Every day don't I pray for a better day. Every day nira uke nipate better day. Every day.
Vilio vya watoto vinanivunja moyo na jinimelini wapeni sionekane mchoyo kufanya kazi kama punda lakini malipo haba kulenyanyasa pesa zangu ndio waenda nazo java mapoe mtaani kazi ya kuvuta bangi washajipoteza ndio kwa life hawatipangi madem la wamegeuka kuwa poko mili zao wamezigeuza kuwa soko. Siwalaumu ni kukosa kazi na elimu. Kozi life hizi vitu mbili ndio muhimu. Kukosa maji na choo inafanya life ina bore. Na hope day moja lifestyle yetu bita grow. Better health care na hosi, housing na road. Elimu bora na wase wanze kudrive moti. You call it ghetto, but I call it home. Hindi mtaya wataka shida ziko chrome. Kila siku I pray for a better day. Finger crosses, shida zitakuja go away. Kila siku I pray for a better day. Finger crosses, shida zitakuja go away.
Don't I pray for a better day? Every day nirauke nipate better day. Every day don't I pray for a better day? Every day nirauke nipate better day. Every day don't I pray for a better day? Every day nirauke nipate better day. Every day don't I pray.